Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga, Uganda AIDS Commission, kisabye bannaddiini okwongera amaanyi mu kubunyisa enjiri erwanyisa akawuka akaleeta mukenenya masinzizo gye bali n'okusomesa abantu ku nneeyisa basobole okukalinnya ku nfeete we gunaatuukira mwaka ogwa 2023. Bino bibadde mu nsisinkano gye babaddemu ne bannaddiini n'omukago ogubataba gu Inter-Religious Council of Uganda. Government etandise ku nteekateeka.